aquí.
Kusev na lave mojin to your fish all name. Be the ebby low got you lessons ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Watch a go visit with shinami. Kifungu kutole kop you sizu by kwa get. Vitungu tutonengozi uchi uchonyesh. Si Valentine's ni kweke akas bale kwa TV. That's my wallewe and it must be me. Kesho yetu sifana nishena jana. Lamina reli hazitoshani upana. Uchumi mbaya but I spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Nisa sahibi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Nakupenda sahi.
I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true, since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Sazile miukua zanga sana. Picha zinakuanga za maana. Yule anapanganga ni maulana. Na sosi wezi ngoja paka vile tutaona na 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 na. Paka vile tutaona na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shower. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Ata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mina wewe tunafanana. Najua pia wewe unangangana. Na so siwezi ngoja paka vile tutaona na 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 na. Paka vile tutaona na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Sana pili rundo gavia nyati jomo kadiri lalo gabacha jodonga dengo tika yudo konyrok na aniwea uru mwanda sunge jabata upo mtomo la choti unanimalisa nisi na wewe milele mpaka kufa unisalie watoto mama na kuahidi utokosa. Aseko ye inkora teri moza nyola mama na.
Yeah, muziki santima, muziki bila da show.
Sheri, mama, baby, na kufa, na kufa, na kufa, na kufa, na kufa. Cherry.
ukinipigia simu lazima nitakuja. Ukisema nikuje jioni nitanunua chupa mama. Lolo, tupendane mpaka kufa.
Oh sheri, mapenzi ya leo naogopa. Kwanza warembo wangolopa. Wameweka mitego kwenye maba. Ulo, ila ukiniteka sitakata. Nitakopa, nitalima mama, nitachanga, nitaiba. Oh 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 oh. Tupendane mpaka kufa.
Muziki ya pesa. Muziki bila pesa.
Sheri.
No finance, only fans, yeah, yeah. so bomb. Wakituma fair, tuwa kuja kwako. Na temperature inapanda waradi wanakwaya. Tutashinda magrami before tumeritaya. Mese only fans wali mefika na tambua only fans. Kanika kitu mutumia only fans wali mefika na fanyia only fans. Only fans, yeah, yeah, only fans wali mefika na tambua only fans. Kanika kitu mutumia only fans.
Niko na visa, niko kwa simu na nasikia bashi meshika. Je, kuna mademu,
DJ
kuna maniga, maodine wamekuja kuchachisha. Ah, ah. Sitaki vita, nashikisha na mavela mabichwa. Na tukishikwa joma bemo na lisa. Tutoke BND, twende BNB. Niko DND, usijam, I will be RB. I will be RB.
Mihadara kizi shaza kunidanganya eh. Hadi najishuku sana, zimelipu. Napenda vitu si ufanya vile inafa. Nobody can party like we do. Wamoke kirumba kwa kwarawe blues. Kinena kalingi kipani ya sim. Meditizo nyaka bedni suwa ya design bololo. Anebo che bololo. So please no no no. Okadwa joma chendo oh. Oh bololo. Anebo che bololo. So please no no no. Okadwa joma chendo oh. Mihadara nfizi shanza kunidanganya eh. Hadi najishuku sana, zimelipu, zimenichanganya eti. Napenda vitu si ufanya.
Mihadarati zishaanza kunidanganya eti. Hadi najishuku sana, zimelipu.
Mapenzi halali,
mapenzi legend.
Nilikwanga silali hapo awali, kanairo hakuna amani.
Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Akibenda uba, ni game over. Wanga na sosi mpaka naitisha sosa. Na kulichwe,
matamu ya roho.
Na okeshwa ye, ngoda mbichi na valishwa ye, kidogo tu ni nyonyeshwe, dredi zangu zisokotwe, shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa.
Navutishwa.
Menu the serving legs. Dress code ya leo ni under dress.
ekelea bags ikianguka usi bags ngojea tena game next usishi maisha na regret
sina pupa sina pupa ye cheza mziki pole pole umaye jirumba mziki wa kipeke kila mtu na wake jitete sina pupa sina pupa ye cheza mziki pole pole umaye jirumba mziki wa kipeke kila mtu na wake jitete
mekuja one man lakini niwe liwalo lazima to have fun na kuona ukiniona you need a real one we kwangu ushafika wacha to advance show you some romance yeah usisikize umbea kama nikulewa leo kitusalewa italipia kila kitu tapewa mimi ndo kusema na kisha tukimaliza tunaenda home
sina pupa sina pupa yeah cheza mziki pole pole umaye jirumba mziki wa kipeke kila mtu na wake jitete sina pupa ye cheza mziki pole pole umaye jirumba mziki wa kipeke kila mtu
wakaja na madrama sinema zetu ni telenovela wakasunda mizinga hawakujua situko mavela ye yeah. Wakaita polisi kumbe polisi pia ni shabiki yeah. Wakaficha msosi wakatupata na dishi mezani
rumba imetamba sauti soni na dieri ya kumechata
kila kona yoyo
kwenye extravaganza na mbili alipofika hali
tupata tuko ndani ndao wakaita makanjo kumbe ni sisi huwalipa sala wapao wakazima mitambo shabiki wakabaki kwenye denzo na iwe funzo kwao tunaongoza wanafuata nyayo
wametamba sauti soli na dieri ya kumechacha karibuni kwenye extravaganza
tushazama kwa dini nyeleza kifarasi lakini sini moto ya makasi risasi mwendo kasi nani yani msiwachwe na boy
aye rumba imetamba sauti soli na dieri ya kumechacha karibuni kwenye extravaganza kaskazi walipofika walifunika
wakaenda kusini
tabia za kupendeza roho tabasamu ya kupapasa macho sauti yako nikisikia pia natulia yani punguzia sira nazo urembo wako ulininasa roho siku ya kwanza kukuona kwa macho samoyoni umekwamia siwezi kutania jo unipunguzie mawazo and I feel you in my ear when I breathe I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Mm. Deep down in my heart I believe. Unanifeel na kufeelini real. The one I've been waiting for all my life. Sawana, wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua sisemi nao. Sisemi oh baby uko sawa na. Wote malaika na mapawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua sisemi. Oh sisemi oh sisemi. Hey, hey, hey.
And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Ooh. Oh, me and you. Hey. Kusawana, yote malaika na mabawa yao. Hote wanapiga wendo mama yao. Wewe achagua, sisemi nao. Sisemi, oh baby, uko sawana. Hote malaika na mabawa yao. Hote wanapiga wendo mama yao. Wewe achagua, sisemi. Oh, sisemi, oh.
Sisema, penzi ayupe. Unaendelea aje. Amani aje. Yeah. Sema, penzi ayupe.
DJ Lucky.
Unapotelea wapi. Umefanya nini na nani.
wose manga mine psycho bado mupiganga simu yako nili delete ngi namba yako lakini naikumbuka anga kwa moyo yo. And I just can't explain thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana, lini tutaelewana.
Tulichowaza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, siandike.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Hakizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Hakizile vitu tulifanya. Kablo batilishe namba.
She's so insecure. Don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leaves me and she find another guy who make her happier than I. You need to give a mad, mini cheese, mini stalker, nakuhala.
I'm so insecure. Muso manga message ukiniache phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Huenda swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it.
Don't know what we're running from. And I'm breaking by before we crash and burn. Hope we see the light. I hope we see the light.
kisha tua.
DJ Electric.
Hiyo hata ukinizungusha, siyo ni shida, utanifundisha. Wakaribu wanatambua, sa zingine maneno unisumbua. Uwayani kata, uwayani hata. Lakini we, ona ninapandege ushanifanya. Ukipandisha bei, unajua nitafika na nitapita, yeah. Lakini we, ona ninapandege ushanifanya. Ukipandisha bei, unajua nitafika. Hata kesho kutwa, tutapenda. Na usiku kucha, tutapenda. Hata kesho kutwa, tutapenda. Na usiku kucha, tutapenda. Gizani umenitoa, sikudhani ningetoboa. Ni mara ngapi nilikwama, ni mara ngapi umechagua niwe na wewe. Na siwezi ngoja kwenda kwenye goti, nikuvishe pete dunia inoti. Vile ninapaa ndege ushanifanya. Ukipandisha bei, unajua nitafika na nitapita, yeah. Lakini we, ona ninapaa ndege ushanifanya. Ukipandisha bei, unajua nitafika, yeah. Hata kesho kutwa, tutapenda.
Nipenda ye ni memwacha nyumbani, ye hajui. Baby wani changanya zinguwa maliza, mimi sijiwezi. Ni makosa baby, forbidden fruit to sweet.
But some days you feel like you're floating up high. So So how about you try this time? Lifting up your head and sing out. What more than I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, Nijaja Dibu. You try this time, lifting up your head and say, what more than I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, Ni ja ja di bu.
Ni alinidanganya penzi haina akilio. Nikadanganya eti maua ndio suluhisho. Na niongeze chokoleti bas. Hizi vitu hufanyangwa hivo. But then I fell in love. Mambo ikakuwa complicated. Inesabu, yes we're in love. Nimeingia mtihani bila kalamu. Pressure mingi mina daddy. Oh, I'm going crazy, yeah. Juu sasa ninavalishwa kitenge. Tukifanana penzi ni ya milele. Nyowara samzazi ya kupende. Hizi vitu kwangu ni crazy. Juu sile mifile kitenge. Itafanya penzi hiwe milele. Nambona rasa samzazi ya sipende. Hizi vitu kwangu ni crazy. Plus one wacha ibaki one. Msinifunze mimi nimeshalan. Napambana na hali yangu kama Saddam. Basi tusiwa mind. Tusiwa besikio. Little baby will be fine. Tusiwa unyeshe kilio. For those who fall in love. Mambo isiku complicated. Kama hesabu. When you're in love. Usijipati kalamu, yeah. If you're not ready, pressure mingi usi daddy. Please don't go crazy. Chusasa ninavalishwa kitenge. Tukifanana penzi ni ya milele. Nyowara samzazi ya kupende. Hizi vitu kwangu ni crazy. Chusilele vile kitenge. Itafanya penzi iwe milele. Na mbona na samzazi ya sipende.
I don't know. dance or make a love song.
DJ Lucky.
Turn on the noise, pretty darling. Play me some Saudi soul. Nimeshikwa na mahanja, mahanja mzani banda mahanja. Let me whisper in your ear, baby, get me right and clear. Ooh, niko shike. Until you say, I'm gonna make you say,
yeah.
jibu bana.
Nikaja kupenda na moyo wangu wote binti huyu aliyenifanya ni mwote usiku na mchana nikawa ni kama nimepagawa sionekani popote. Nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili mradi niwe naye, lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliacha upweke nilikuwa na wingi wa mahaba. Nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza, lakini huonekani mpaka sasa. Nilikuwa na wingi wa mahaba, nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza, lakini huonekani mpaka sasa. Rosella, Rosella, Rosella,
linayoyapitia kukupeleka dina
kuliza kiatu na kadheri linavyokatafuna eti ndo ukule baka biza kuliza kiatu ask my shoes kuliza kiatu kuliza kiatu nimekopa nikupe kumbe wewe ndo kupe nang'ang'ana ndo tule juhudi zangu bure. I heard that love should always make us draw one, but how I feel I think that they were wrong. Ask me why nasema taxi nilipe rent mi nikupe kyole zisokwe Mombasa sijwene mapenzi nikupe mpaka we mitike.
Every king know he gotta have a queen. You fine girl with the them soft lips. Come close and nikupende, baby. You got me feeling like a king, and every king know you got to have a queen. You fine girl with them soft lips. Come close and nikupende, baby.
Chezo na vyuche za rudia tena. Somo na vyosonga tena na tena.
Broke it off, broke it off, broke it off, move. Body gala wine, body gashi happy move. Broke it off, broke it off, broke it off, move. Body gala wine, body gashi happy move. Yeah, broke it off, broke it off, broke it off, move. Body gala wine, body gashi happy move. Broke it off, broke it off, broke it off, move.
She only want to reggae and
kuna muda njo tupoteze wakati roki nilalia. Siku inapita ikienda wapi kasija kupigia. Ukinihitaji mitakosaje nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, ndo next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka hits ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona dakitari.
Niwera, 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 niwera kuna family. Don't be out with you, come home to you. Niwera, 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 niwera kunda family. Tunzi wera tunde family. Don't be out with you, come home to you.
Kama kukupenda dhambi, my soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya unadai. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi. Nitakujengea makao, kabla nipate mazao. Jipange na hiyo thao.
Huyu ni wanani?
Huyu ni wangu. Tu mandanganye ma boys, siko kwangu. One plus one isabu za kutoroka. Matabu ni mjeze kikapu, napenda vile.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadona. Ikiwa na wami unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma.
Nimepatikana na ugu ugonjwa wa mapenzi. Hapo naniona mimi sijiwezi. Nakulishwa ma good times na masensi. Mapenzi siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nikakupewa massage happy ending. But this time around I won't let you go. No, no, no. Cause girl I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through we make a scene. I need you one time three. Don't say your daily. Girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine. Oh, love, love. Soul generation. Love, 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 love. Love, 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 love. Kona fever, aki nina shiva. Yeah. I need a healer, come be my dealer. Oh yeah, yeah, I'm under pressure, be my stress reliever. Love, love, nikituma location, je uta deliver. Niko ICU, in ICU, I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, your fighters. Is the only answer. Girl, I need your medicine. Nikikuona, mama, nimepona. Come through, we make a scene. Ni cinema, hawajawaiona. I need you one times three. Dosage a day. Girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine.
African nights in a cool rush, and I remember you refused to kiss me, and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type, but you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini ishiye ni kwambie I love ya. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Hapo lipo kamatana feel so sweet. Hapo lipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Hapo lipo kamatana feel so sweet.
Yeah, you wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetun to come in a high risk product behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakofeo kiparticipate. Vile nmejitolea ungejonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasha tokitoka sai you'll still be late. Tusiate chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and sweet.
DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet, DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
She says she's okay. I don't believe her. There's just something about the way she turned her back on me. I know in my mind I'll never leave her. There's just something about the way we love each other. Cause that's when you'll start to feel my love. Feel it, that's when you feel it. That's when you'll start to feel my love. Feel it, that's when you feel it.
No, 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 no. Nipenda nitapendwa na nani? Nitakuwa mgeni wa nani? Ukiwa mbali na mimi nabaki tabani. Ona na hizi kisirani hawa haina maana. Nina wewe guzo sana. Bona tunasimangana. Hatuwezi semezana my love. Haina maana. Nina wewe guzo sana. Bona tunasimangana.
And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. And even though we need our pain, I know that
I knew you were when I met you. Nilitamani nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more.
Heavy is your crown.
Heavy is your crown.
The way you hold me down.
Hold me down.
I hope I never let you down, my love.
Every girl deserves to feel like a star.
Baby, let me take you for a ride to another place where you and me can feel alright. Nikikuona naona ndoa, sweet African daughter. I wanna bring cows to your papa. You make me say yeah. I'm loving what you do. Say yeah. Rusha rusha mikono ju. Say yeah. Oh yeah. This feeling that you give me.
Tuanze na nyumba ya mabati. Tuanze na nyumba ya mabati. Tuchome dondo chapati. Mama nguo za kuenda party. Yeah, yeah, yeah.
Usimind.
Mina wetu pange mikakati. Vita ni kupoteza wakati. Namba tupatane katikati. Yeah, yeah, yeah.
Usimind.
Tutabae nyele ya farasi ma. Nguo utadunga ni Versace ma. Nitabae gari utadrive bima. You not deserve. There's nothing better than this love. So how to like a Leslie leave up. Life forever by default. No way, no way, no way. Kaede tu akwa no way.
Ni mapenzi ushanipenda basi mimi nitake nini tena mimi nikiwa chini ukunilenga tunapanda juu na nijenga cheki vile mbali tunaenda straight good loving agenda umenifunga pingu na surrender nilalishe ndani be my jailer hela sikidela mfuko itoboke kuwa tailor hapana choma picha choma vela. Give me real love bila era. There's nothing better than this love. So how to like a let's live up. My forever by default.
No way, no, no way, no way. Get it to happen, no way.
Nobody ever put you down. Everything they do, we do it better. You need
need a bald man to love you better, baby. Shine your head as a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. She said she wanna bald man. She said she need a bald man. You know once you go bald, no you don't come back. So man a bald man come break this back. Oh, kili minywele kila mutu anazake. Yule ana ni majaliwa. Wangapi wanazo na kichwa ni matope. Wengine nywele walinunua. So if you don't have it ready to be rasta, don't let your hair be your master. Keep it clean like a soldier. Somebody call Delilah. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. Everything they do it better. You need a bald man. Kipara ngoto, majia moto, ukimpata, tapika ngoto. No hair, don't care, nasina formal. No hair, don't care, as it was written in the beginning, and so shall it be. Never seen a bald man forsaken. It's written in the prophecy of humanity. We gonna rise above all the hating. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby.
Mapenzi yako bara umenifanya nijione bora Bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. No no.
In case you don't know.
Nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know.
Nitalinga nawe, nitakwenda nawe. Popote my baby.
In case you don't know.
Nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kenachosho si mine neza ka kwa couch. Nitry kuku impress ata smile baby anga lao. Na tunatesta it down tunairun walai. Maheto na kesho akitry kubringu lover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Iskuogopesha iki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Night iku special surround sound movie loud. Do be loud see you loud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Woo, 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 woo. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Nita chika nawe, nita chesa nawe, nita imba nawe.
In case you don't know.
Nita linga nawe, nita kwenda nawe. Popote my baby girl.
In case you don't know.
Nita chesa nawe, nita imba nawe, nita kwenda nawe.
In case you don't know. Nita
chesa nawe, nita linga nawe.
Nipenda, usinipende ni kama. You belong to the streets, no jahama. Misitaki kudil na makarma. Kama utanibeba, usinibebe ufala. Nataka ndoto nzuri nzuri nikilala. Mapenzi Rolls Royce kwa dala dala. Oh Mr. Kishida, Mr. Kibala. I'll be your mister, if you give me your love. Usiweke distance, gotta be your mana. I need someone to love. Forever amen, forever amen. Kama utanipenda ni forever amen. Forever amen. Hakuna kuachana ni forever amen. Forever amen. Kama utanipenda ni forever amen. Hakuna kuachana ni forever amen. Forever amen. Forever amen. Forever, forever. Just to annoy me. TikTok challenges ukidance na mi. To check your inside jokes mbele ya umati. Uniulize if you look fat. And if you are a warm mood I love ya. Nikuringie dance moves zangu mbaya. Cause I can't dance so you can love. Nadaye kuwa mkaka mkono imeganda. You hapo ndo ulilala. Lovers wakipiga story ni relate. Forever amen. Forever amen.
Driving me loco, reason I believe in you, pronto.
You are the one that was supposed to carry me through. But when I'm in the globe, the people to so I cannot even vouch for you. I cannot call on you. And if I don't love you, not taboo. When you don't love me too. Now I erase my matching tattoo, cause I put it on for you. If you ever start to really win, if you ever find a game, and I hope he lets you down.
She lets you down, down, down.
Para bila pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jimu wapata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, ake mama na sare dry front. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakuna kitu ya free. Na kusanyi na kali real. You know they love me for the life. Nita Illuminati kumbe life. Una sema ni bangi kumbe life. Top team in the big proper life.
Demo ni changanya. Wani cheki kila kona. Sijui nini nitafanya.
Kijana ninapaga wa. Tema kini hala. Akitaka leta noma. Nitacheza ngware mama.
Ava hana va Nairobi. Ava yata turn up. Basi ava ziani ava tile turn up. Acheki kila mtu vile yana burn up.
Keyboard warrior still typing. In the lab a sequel, he's a spendy fighting. Now my hater, how my resin to a timing. Not a walking with a guide. I know my baby will be by me. Now I can't set you kwa IG. Now I owe a TIG who want a silence. Niko shere mina vibe. Nanyi munani analyze. Who I wonder why. Me, I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Nanyi munani analyze. Who I wonder why, I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sina namba my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina namba my guy.
Chaber donginyeo anahero gasi anda.
Sina namba my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina namba my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi utesanga Nairobi. Sele, sele zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekoti. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Nanyi munani analyze. Who I wonder why. Me I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Nanyi munani analyze. Ooh, I wonder why, I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sina namba my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina namba my guy.
Chaber donginyeo anahero gasi anda.
Sina namba my guy.
And you know she got a whole worldwide, miss international. When you come through me,
nibadilishe maisha, yeah. Nitahakikisha usitokuliza. Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Sema tuanzie pari ama tuende Tokyo. Can you control me, control me? Oh, when you control, na na na. When you control.
Kusema kweli bado na kuhata, and on the daily bado na kufata. Kosa sio hoja zaidi ya kukupenda. Vipi nikatupa ndoto tulizoziota? Oh, uliniwasha nare enzi zetu za kupare, kwa mvinyo na makale magizani hadi ngware. Nikijifanya dakitare wa mabinti wale wenye shepu za hatare, nikapotelea nane. Ila mwambie nampenda, roho ya mtamani bado na
za banki, niko ready ku bleed iwe damu ama senti, kauna run with me. Hiyo ni ratified dating, kila sekunde na we ni prime time sign, weka tick tick. Usichafue moyo, chafua shati na lipstick. Mwah, wakisha moto na matchstick. Wah, penzi ni changa, kotini kwetu kitanda, wakishuka mina panda. Kifuli tutabai, tufike Lubavi Serbia. Nimekupata ubavu wangu, menikamilisha. Wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha, kwao kutuongelelea.
Wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlongoni vita tumegombana. Watangoja sana.
Offense, nimeweka defense, to be honest. I just wanna be with you and I know vex. I
just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You will leave it. And when we dip together, we marinate it. And everything you say, I resonate. And when I day inside you, you do let. I li on fire.
Mamako tuonge, tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hoba bako aliunda fence, naogopa sana kuliwe na fizi. Amuna romantico, baby panda mti kama network ni blanda. Amuna romantico, better option ni wewe, safwa elewe. Amuna romantico, nimekunokia na tech.
You look so good in my oversized t-shirt. Is it pink or is it blue? Ukitaka wei t-shirt. All your life misunderstood. Iyo yote ni maisha. Now they wishing they were you. Dancing in my t-shirt.
Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body.
Sijana siku tulikesha iso beshi na rumia mwenye taosha. Bounce that bam 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't worry, any chance umepata. Bust down, don't stop, show off. Washa kimoja basi baby ndo to take off.
Don't take it off, I like how you moving. Showing me that body. Say what you want, I'll give it to you. Yeah, you don't feel like talking. Ooh, you take it down low. Bring that back, I wanna see some more. Yeah, you know you look so fine, so I wanna see you when you whine.
Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body.
Perfect time. It's like I was sent here to